welcome to the 254. Say welcome to the 254. Wanaotoka Kenya, kuna Eunice Njeri, Susanna Owiyo, na waona Sauti Sol. Usisahau Manolo, angalia wanariadha wanaotoka Kenya. Ebu cheki wanariadha wanaotoka Kenya, kuna Eliud Kipchoge, Fadi Omanyala. Tuko mbele siyo siri. Niende soka mani wache, niende boka mani wache, rugby mani wache. Kenya I love you my country. Niende soka mani wache, niende boka mani wache, ruja mani wache. Kenya I love you my country. Naipenda, naipenda, nasema naipenda. Naipepe, let me hear. Chagua kuzaliwa Mkenya, ila Mungu kapanga kaniweka Kenya for a reason. Kazi ni kutenda mema, mbona nisijivunie kuwa Mkenya? Yeah, stop the negativity, let me hear some positivity. Maoni yako mimi na heshimu, yangu pia wewe uheshimu. Stop the negativity, let me hear some positivity. Tuungane sote ndio tusonge mbele, tuinuke pamoja. What a feeling, love in the motherland, love in the motherland, no fighting in the motherland, yeah. Love in the motherland, it's all love in the motherland, yeah. Love in the motherland, no fighting in the motherland, yeah. Love in the motherland. Naipenda, naipenda, nasema naipenda. Let me hear you say, naipenda, I love you, naipepe, naipenda, naipenda, nasema naipenda, naipepe. Let me hear you say, naipenda. Pendele pendele pepe, pigri pendele 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 pepe.